face. Only my uncle.
Nasikona mikono koni hizi ni nini?
Basi ndio nimeishika jeka. Abunisi elewa mzana. Sasa hivi kama
kote. Nashangaa tu vile unaongea. Sijui unataka kuongea hivi.
Kama 22.
Uliniambia na mwana sauti hii sasa
si
dai kuchangia.
Simtu nafaa kusikia. Look at this part. Sasa uko shy. Uko shy.
Ndizi mko tu
mkuche. Wana makuzima sikia kabla mechi.
Down that pitch, nigga. Me and the coach in a bit. In a bit about the shit. Hey man, fuck them bitches. Me by then gonna dem, but fuck them bitches. Me muted the anger too at when you on a jinyonga nyonga.
On
a nyongo, man. Long live the king.
Long dodgy no jaw.
What do you call it? Wewe wasi buzi ni free man, msijinyime
moto siogope.
Flash your shit, nigga. Flash that shit, nigga. Flash that shit. Eka, down your shit.
Vile kwanza anakupiga straight lika ndo chesa.
Ndio iko kwa podcast, kwa podcast tuongee ujinga, tuongee tu upuzi.
Eh, sika mama. Ah, sawa.
Kambele ya
mabuta. Mabuta. Yani haikupiti. Uachi, zingine uachi.
Three sas, buta. Shut the fuck up, man. Eight sas.
Buta, kwani tumekuwa tukifanya nini?
Wacha, ilishaanza kurekodi.
Ushakuwa.
Yeah. Oh, unadai kurekodi?
Ushakuwa late, ushakuwa blind.
Wewe
uko tu.
Man, fuck girls.
I did.
I'm going to be a teacher.
Yeah man, let's get it.
Let's go in. Wagwan good people, welcome to the Genasi. I'm your host, the Black Aristotle, but my name is Jacob. Leo pia niko back at it with the homie bana. Waves like swell, man. Sauce boy mwenyewe.
Sauce bubu.
Link here on Waves.
Hey, hey, hey.
Like you little Eugene.
Wey, honey, Jacob. Yakubu.
Let's get the Eugene is anticlimactic. Unapigwa sifa zote alafu yote.
Yakubu.
Sawa, sawa. Sawa, lakini leo pia tuko peke yetu bana.
Flight mode. Juu, ma flight mode mbaya sana.
Onyi bado mtaka flight mode. Situshafika flight mode kitambo. Of course bana. Leo nasema tuko na other individuals hapa ndani.
Ah, start anza hiyo kitu.
Nianze kitu gani?
Anza hiyo kitu.
Kitu gani?
Sema mboza flight mode zinachoma. Bana jo.
Si labda jo tumechoma.
Akataka kunimisi.
Anaanza
kila mtu.
Bana hiyo.
Eh.
Stop the dust shit.
Why?
Pasi kamba. Bana uko dedas.
Na sindo manu kwa hapa.
Hey, you dedas right now.
Sindo kazi yako. Si complain tu.
Hey, Juka.
Tuko pana watarajita Space Cadet. Ika
12.
Watu wako pana serious nicknames bana. Serious pseudonyms za wera. Sitko tuwa.
Nicknames.
Ah, so minte.
I'm Rick James.
Rick. I'm rich, bitch. Bro, sorry, by the time shit na go live. Kuna sawa takua pata mademo sasa. Na mademo washa kimiza na Ivar. Mina shanga tambo nuko hapa. Niko na expect tushafika na Ivar shaflani.
Ah, Subaru moja iko na shida na hile ngini. Mokora mechukua kenda wera na wera. Na plus mafuta. Sisi cheza mafuta kuenda kukula demo kone STDs.
Mbona?
ama demo kugawagawa man after a week unaanza kukojoa yoga.
Kwani uji mademo wako?
Yo.
What do you mean nakuja yoga?
Me check tuko tu ni sangalia.
What have you been through in this year?
Unaweza toka kwenu uende bash na demo yako. Chazo ya kukulana mazi. Nikaa penye unakulanga mchele. Ukienda hoteli, unataka kitu different, unataka biringa. Biriani ama
biringa. Unataka biringa. Bro, hata UFO ametoa away goal. Sasa lazima kuletwa. Uwezi kula tu hivyo away goal. Sasa yao.
Fucking messed this man.
So ndo mezipata bana fuck what. Afo kwa tudanganya. Si hapo umelia hapa whole episode mzuri pewa crabs.
Nimepatia. Sana gaje nimepatia STD.
You have the look.
Unajua bro anajua na mademo ba like 1000. Imagine contact list yangu iko na 20, yao mzee iko na 4k. Man, not hot, man.
There's no way you only know.
Must have hurt me,
right? Mimi najua wewe na unilenga.
Bro, first of all, umsa me spend a whole episode to complain bila I'm a terrible friend. Kumbe kuna watu wengine 20k kwa phone book yangu bwana. Kuna mtu atenye uji, you don't reply to people ni nini? Kwetu tumeoa.
Kumbe mimi nilifanya
songa kidogo. Unajua shida hasa squeeze ni people are not capable of going through the growing pains of friendship. Like kuna a lot of instant gratification we expect kwa street. Uwezi kwa rafiki ya mse day one, kuna zima mjuwani, ujo vitu zinafanya tiki, ujo zinafanya utiki.
Jengi tumejuwana toka 2016, man.
Zee, first of all, zee.
Maybe 2017. Mejuwana na heka since 2016.
Kuna knowing about each other, alafu kuna kujuwana.
August,
na kwani?
August, basi.
Kuna di anniversary. Misi juzi ma dates.
Buda, shidako ndia rinu.
Mina, unanikuja dina the month. Kwani mkuna na the day, the time. Ilikuwa ni sangabi. Ilikuwa sangabi. Shulikuwa sangabi.
Shona leo iko liti. Tulikutana kitu kama 7 PM.
Eh, buda.
Happy anniversary, mafaka.
Misi kumbuki. Nikosha tuliko jia wasichana.
Eh, tripa tanza kusema mwantansashi.
Bro. Unazo mna kwanga sas all the time. Hey, isi mpia.
Bethe ni mekua home. Mina nivetu, unajonyiwa seni wabaya. Damn. Demi yako saya na mangwa na Ivasha. Utaka mkulilie sisi the homies.
Nasipia kuna jolibaki Nairobi vodo.
Chill.
Yeah. Wasana maskini yote walibaki. Kiano shunataka.
Kiano shunataka. Mabro, kama mimi tunawa mind, munaanza kusema we are sas.
Bro, ushachikizu ma videos bana. Vile mademo na talk kwa barabara.
Minu mwana msia kipuwa head ndani ya soul.
Yeah, sindiyo. Yeah, hiyo tu. Si video ni moja.
How bitches are crazy.
Lakini umelipia bro. Ai, mi umse unajua shaikangata kwa gari.
Hey bro, SJW swata. Mimi by the way namkisikia hii podcast, hizo ni views za Jake peke yake.
As zip, sawa. Eh, si uogope, unaogopa nini?
Usianze ati yo protect your vagina.
Sio ni mwanaume, unaogopa nini?
Mimi eh ku cancel culture imeingia Kenya, mimi mtasikia tunakuja hapa na
boda. Kwetu tuko na pesa gani ya kuwa cancel? They cancel people who matter.
Oh, for sure.
Alafu. Sikia umse.
Chill. Kabla hata tuendelee. Zima mbaza so busy ende. Wasi. Nimetaka tu kujua your ABCs, man.
For ABCs,
man. Like A, B, A, D, Z. Cheat. Zenye zuku nice, eh? Your design, man.
Bro.
Man, like, unucheki kama mimi, eh? Napenda ass, man.
Eh, yo nene, universal.
Yeah, jo. Unucheki. Saa, ebu tuanze tu na 12. We, eh, I mean. Eh, tuambia tu A, D, Z. Ama Z.
Mene, nianze na A.
Yeah.
Ass,
ubiyo. Eh, mboda.
Eh,
wow. Ushakuwa ma.
Wow. Trip. Wewe anza na A, man. Anza na A, anza na A. Serious nigga.
Hakuna anything ya leta C, buda serial Sierra.
Can't.
Eh. Wow. Let's give one more. You must say almost 5 tries to figure your clitoris. Yani hata kwa memory atujiko. Umesema unapenda ass, ukaenda di can't. Yeah. See when they the whole of last episode.
So chill. Acha ni wa gas basi. Na 12. Na 3 paskieri. A yangu ya kwanza. Asses man. B. Beaches. Na see beaches my damn beaches hizo zenye watu huenda ku dance dance kwa maji because this show is saying shit.
Unapenda sand beaches.
Eh jo. See.
Tiger only fans every day.
Sisimski aya see
sand beaches.
Sasa see ni sand aje.
Sand chicks.
Sasa sand chicks la
filiburi.
See.
Kuna sand chicks.
See suski. See ni chicks maze.
Sindeo sandi chiki.
Buri chiki. Si sandi kwa zunajua. Hey, unezu kampe hapo nini ukamambia chore saba bana alafu uyo.
Ana kupaya kran.
That silti kakugwara guwara. Misi mbao. Aya. D. D ni dog man. Napenda dogi zetu sana.
So badu ni bete.
Uyoyo dogi eni nakuanga ugly as fuck. Nakuanga ugly as fuck. That's an ugly as dog.
Sawa buda, mimi si jimbo nuna sema wewe ni mwagli.
Sawa the comeback kid.
Chill. You need clear. Susikie. E everlasting. Juma zaizi form tunafanya zaizi tutomo kiambele ama ni aje check.
I'm going.
I after.
Lazima believe kid dog.
F ni fakari. Sipendi fakari yao watu kwa hizi streets.
Fuck
him. Fuck Jini, Godspeed man, cause hizo do tunazitaka mbio sana. Wewe mnasema fuck 12 na Hussein yeye
katoa. Nani tu hapa sipa fuck 12. Sasa ati game bitches hata mnyo wa show la. Ati fuck
12. There's no I'm doing a beast CD but.
Ni bora.
Nishapotea kwa D. Mr. Anything to do with D. Ai. Good. I'm too straight for that shit but.
Come on.
I'm not coming but.
Nimeanisha kufika kwa Godspeed.
Ama straight line no corners Buddha.
Nigga. Sawa.
Bunt share boti kwa.
Sawa. Acha.
Let's figure BCD next year.
Azizi, acheni.
Tuna kufunzwa.
Susikie. Sawa. The next one yenye mimi nitawaambia ni. Mko single ama mna date? Mimi ningetaka kujua hiyo. Na utuambie ni kwa nini uko single na ni kwa nini una date, no?
Ili personal attack.
Wewe jo.
Jua. Kwani mstep?
Kwanza
Ziva Steve.
Kwanza Ziva Steve. Chill man.
Ile Bruno alikwanga na vibe na Easter.
Manze ulicheki.
Man, na kile Bruno ni fan yetu. We listen to our songs man.
Wesikia. They love the last episode tumekuwa pamoja. Umelia vile una dem amekuacha. It took 2 hours. Umse ako na new relationship and a celebrate new milestones. Nikolai kumse. Shida kwa nini?
Sikia man, unajua cheki wanasemanga confuse these niggas man. Buda unezaambia msena lala njani wa kusponywa 5k but uko fridge kimeja.
Sa bro.
Eh man.
Yeye unasema the absence of evidence is also an evidence of absence.
Mimi nataka kukuambia mimi hata time yenye the main one amenyima for a week. I got them sure is leaking my dick.
Thanks.
On God. Wewe sasa uko hapo team A B C D.
Team ABCs.
Sawa.
Yeah. Ngaya, chill. Nataka kujua mbona mko single na mbona mna date? Yo 12.
Yeah.
Na space bwana.
Una put niggas on the spot.
Eh, niko na team.
Yeah. Amo demia kwa na Charlie. It's any different. Unaweza kwa Charlie yake lakini si demi yako.
Hebu chill. Uko na demo ama demo kwa na wewe?
It's only different.
I don't even know.
Okay, sure.
I ain't sure.
But what are you doing, brother? Mnakulana tu.
Yeye akumbuka nilikonga na demo. Leo ngo juja. Eh? Like, square on the mazi tunapiga bili na yeye tunajua to the drill manzi. Sema yeye yeye anapula.
The drill ni kuget drilled.
Tunajua the
for sure.
Sawa, wewe ni handy.
Sasa napula mess like
I'm with the handyman.
So me nasema like what you want for plain shit dog. Yeah. Then they be like no na hiki dog. Na hiki kwa neck.
Yake.
Si la kama you mona spider.
Eh bro, this is Australia.
Eh ni skongi dam. Skongi dam, skongi on some damn shit.
Tarantula ni ule homie wako.
So me like namwangalia na mwambia wewe demon, hii ni hiki anaweza kumia hell na manze hii si hiki, sijui ni nini.
Kwa lipigwa ngumi.
Kwa
sikia. Atakusikia kujikuna.
Acha, I'll
go. Then I mean to call some damn shit.
I'm coming to go to the heebie-jeebies.
Bro.
Yeah, heebie-jeebies.
Yo, bag to na journey nani. Let's go, me umwa.
Damn.
But check it. You are saying you are buying. Damn, man, you are going to go home on a spider. Like, akuna. Legit, too. Like,
Oshe, yeah. Oshe umwa na spider.
Oshe umwa na
spider. Ala, afu say, anapawa api. Anapawa api spider.
Umwa na spider, unakuwa spider, man. Awa spider umwa.
Ya, nigga, we lala, tu.
Unakuwa spider.
Can someone come shoot this nigga?
Tuanze story. Yeah? Oshe umwa na spider.
Zi.
12 Oshe umwa na spider. Zi. Space shoe mwana spider. Tukua pa watu wanne, ajeu mwana spider.
Cheki, cheki,
tukua. Hunde mameta spider
hati. Cheki, cheki, cheki. Uona, iyo swali ni kama hii cheki. Eka, ushe umwana nyoka?
Aya,
we, ushe umwana nyoka? Jeku, ushe umwana nyoka?
Lakini ushe umwana nyoka.
Si, chuna mameta spiders kila mahali, man. Sasa, juu, ujeu mwana.
Apana.
Cheki, it's possible that ali umwana spider.
Ndo mana, spider bana likuwa mmoza. Mbona yo spider iku mwato ingi yotao? Ni ye tu. Ata spider bana ni mmoza.
Na sasa nyinyi venye mko na upuzi mna aminyati niga ali umwana spider kakua spider man.
Sinifex.
Sini the same way, bro.
Ukiumwa na ndovu utako elephant man.
Sinifex. Na link. Swiss. Bro, ni the same way tunabilivi msali kula bata kapata corona.
But ni ukweli.
Hapana, uongo. Shit iko kwa lab.
Maana uonangi hawa niggas wanakula hadi chimpanzi.
Na HIV. Chill. Na HIV. Chimpanzi. Chimpanzi.
Chill.
Hey man, hawa niggas wako down bad, man.
Kwa nojari doni.
Down bad, I kula fuck chimpanzi.
These niggas are starving.
Si unyonge, budo.
These niggas are starving.
Budo si unyonge.
Ah, miss yes,
unyonge. Nikosho,
nikosho we. Hata wasifaya nini.
For real, lakini mito kakwa.
Lakini kwa na mafuta. Mbwa, sindiyo.
A cup, Jake, cup. Yeah. Mini kona hii coconut oil by the
way. Mbonu kona kukobata.
Napata kwa dika lafu na slide in skia. That kuchi.
First of all, susikie. Msaiz, what so do you mean? Kwani umeparara, ameparara. Mbuna paka mafuta.
Si kupaka tu ile ndiyo.
Kuna leo buda.
Sasa cheki, coconut oil.
Na si umdare.
Coconut oil ni kama.
Zi, umesema kukobata. Ujesema coconut oil.
Ah, nimesema kukobata?
Eh.
Shit. I meant coconut oil.
Iyo ni different.
Kuna baby oil.
Unasema kuna mto hiko enye wana parara. Juna tumia baby oil for sex.
Wow.
Zindia.
Wow.
Unanyonga na baby oil mto ya parara. Was all fuck them kids.
Hey, you need to fuck them kids. Fuck them kids.
Yo, but it's very sure. Sir, wewe unaamini msali kula bat for real na tukapata COVID?
Okay, nili watching, nili watch Contagion, unacheki. But, ilienda, ikakula food ya nguruwe, then ibat, ina shit kwa food ya nguruwe, then nguruwe.
Man, you down.
You're stupid.
This nigga down, man. This nigga down, man.
Bro.
Hey, yeah,
you have a parent to refund, man. Is it new, nasa? Mbele haste.
Kwa hivyo na Contagion?
Hivyo na Contagion? Wata nikushoyi ni kuchili happen.
Contagion. I mean, kusi Contagion. Contagion. Yeah, from America.
Sydney, gain function research. Like his shit.
Nini AIDS. Zi.
Gain function research ni wakichukua suskia.
True.
Na John, na kwa ngon monkey business. Lakini si hivo. Suskia.
Excuse me, I saw it.
Bro.
I saw you.
Ay, shit.
Zi, kap. I must say you
to teacher.
Kwa niwe ni cuckold aje bro. Una uchitu wa soki kulana.
Wow.
Iyo nikuwa cuckold. Zee. But vile kwa sema, you shit. Ni tu gain function research. Sa iyo ni research wanafanya on viruses. Like kugundua how you shit inaza react to vaccines in the future. How dangerous inaza kuwa. So US wakua fanya shit forever. Sama zwa tu powerful nations. Sama fanya tu some powerful negatory. So states wamefanya shit, Obama can stop his shit. But say your time, kuna director wa National Health and Bullshit. Kagwe wao flani. Amenafanya game function research. Wamefund lab ya Wuhan. Iko fund na US, bro. $39 million ilinge kwa hiyo lab. Ona. Alafu sa ikidu imelik kwa hiyo lab. Scientist kwa hiyo lab, wamepata hiyo shit. Wakona lab inaitwa COVID-19 virus testing lab. Lakini shit imetoka kwa bat. Inafatu wa mini ni msale nda alikuwa na njaa kakula menyama. Break to the bullshit, man.
Okay, blame kwa bats.
I send it.
Akina bat, man.
Alafu, okay.
Wana fuck up aje, bats. Blame bats, man. Fuck up, OG.
bro, kulikuwa na argument back when ni gay.
Ati?
Si kulikuwa na argument. Si ukata mademu wote. Kila demu mkatia ukata. Amekata wanda uu. Uoneza kata wanda uu.
Hey, hena, mahidashi.
Unajua mbona mimi siwezi kubali wanda uu? Jua ataniwachanga nikiwanda.
Ah, uta gu...
Flex!
Nyamaza, bro. Nafaa nyamaza the next 5 minutes. Inafaa tu siongee for the next one now.
Hiyo hiyo shit ime slap.
Sasa ungesema na kufunga funga nayo kamba boda.
Nimwambie hiyo nimwambie binchiri.
Anakupiga BDSM na last of truth.
Angalia. Ule ndio wanda uma na kikufunga niyo kamba ati mnanyandoana. Utaanza tu by the juice. Nilimanga Emma. Eh, alafu kwanza nilinyandule sisi yako.
Mbona umesema Emma? Mbona umefikiria Emma?
Sawa, nilinyandua su.
What the fuck is so?
You see me, Gina, to these
are I've some... I've met one in my life.
Ona, these are... Ona, these are some random names, maze.
Kama unaitua
Suna, unaitua Emma, alafu ushaiti pata tume gusana private parts. I'm sorry.
Which is a ball tennis.
Wewe tulia man. Unajua wewe na yeka mjatushio mbona mko single ama mbona mna date?
Mbona. Kwa nini mimi ama? Mr. Napesta. Yeah, fuck 12 Friday.
Wewe tuambie mbona uko single ongea fuck 12
kutoka first half of Friday DJ so
me. Ah. Dude. Okay, so me kwa back in 2012.
Uh-huh.
Actually, I'm going to 12 from the car. So back in 2012,
that bitch.
Anything in the fire,
that bitch.
To jump for high school,
for more.
Okay, that bitch. And that girl, man, good day. And in the fire.
Vibaya aje na mkwato wei.
Sikia mkisema hivyo manzi ina come from.
Buda kwani alikuuma mjonza kikupea vije.
Buda si unakuwa na post not clarity. Unamwagu na msahau.
Zi manzi nikuwa hivi. Tulikuwa nilikuwa na msi flamu na itaji. Sunajua machi. Yani
msi akule. Ule anakuletea kaji bag.
Zako ready kuku support him.
Wow.
Ya so manzi huu.
Hey, kiongi taridio.
Mumsi alikuwa fana. Alikuwa na detulo deo behind my back.
Ah,
man. Miata sisi complain.
I've been dating your bitches since way back then, man.
Bro, sini the same way. Unachiki vile sae.
Ah, Joe, wait, take it. Yo time nilikuwa umoja. Fuck Z. No, man. Mi yo time nilikuwa umoja. Si yocha, umoja.
Una vile sae. The girl of your dreams. Ana kulora ivasha mbaya.
Sasa uzuri mimi was yote about bitches. Not about mangoma hivi.
Not about them bars.
Hey, Joe.
We're gonna make it out of them, man.
Yeah, exactly.
So, back in
2012,
I was
dating
this girl.
Yeah.
So, I'm going to go.
So, he's got them to 2012.
Love is come.
Sasa bro, chill. Hapo ndio hiyo tina 12 inatoka.
Una picture of meat.
Tulia.
Self love.
Kama ndio take milk as well.
Self love ni kunyonga.
Take kona. Sasa hapo ndio tina 12 ikatoka.
Mimi
nadhani jo ukijiita jina kama hiyo na uli break your heart because you 12.
Ana 2012.
Bana, ulikuwa 12, ulikuwa 20, sijui in 2012. Na ulikuwa na
brother 12.
Bana, fuck 12.
Actually,
when you show
Kelo
ya 12, like, coincidence.
So una dai kunishow, saizi ukaweza kukua kwenye show ile kwa so. Ukiambo choose number 12 itakuwa.
For real. Hata ukieka milioni
alafu. Una lucky number. Una lucky number.
Inakuanga 4.
Mbona 4?
Because most times na dozingi nikiwa 4-4-4.
Mi hata siyezi ogopo bada.
Aya, wetu ambie, mbono uko single ama uko na dem?
kunajua sino lendo siwezi kuwa nachika past msemi kwa amecatch from 2012 amecatch from 2 months ago his relationship zimekuwa stress
nini huyo demo alikupeleka swende
azi ilikuwa tu ujinga
bana ujinga gani
hiyo ude una tumeenda out si ndio umepeleka dem dates ni nini wewe ni nigo kumlisha akona kumpick up mnatoka hivi kukula kuna msame pack na moti bro nilikuwa tu like ni ujinga. Like, yes,
you
are.
You played yourself.
I feel it. Wow. I feel it.
Ah, lakini, uyo, lazima ni mtafute ni mdishi huku. Ay, what? 2 years hivi. Na mtafute na mdinya random liyafu si mungele shit.
Wanome mnafunza wanyama.
Siyezi yacha, bro. Yo siyezi yacha.
Picha me, amefunza this toxic.
Lazima
the pastor himself
yani Hendrix. Chill wewe una demo unafikiria unangoza tu uamoke kiasi umtafute umdinye vibaya alafu namwacha
hey, Jomi acha nikwambie all my crushes done dinya them
ah hiyo imata bro yeah. Unajua kuna demo liacha hiyo ujali demo alikuacha
yeah.
Ami libido umemwacha
ujaiacho ami sikubaliki kuachwa mi udump hiyo bitch kabla nini nijo
una bali kuacha una simu.
Eh, juu azi unadai.
Juu kuna mali una insist.
Kuna mali.
Kuna hapo sasa una insist.
Yeah. Insist nini?
Kuko kwa relationship. Eh? Judema anakucheza wewe una insist. Akuachi, una insist.
Zii asin, mimi ni ule msenta feel like eh, huyu dema anaka stress. Acha tu njitoe nitamwambia bitch unanuka mguu ama. Like. Unaweza kutu form ya kumdump leo.
Anuka mguu.
Aya cheki hawa sio anacheka. Mbona niko for real man niko serious as fuck man.
Bro, but sheko na demo nuka mguu.
Sheko na demo nuka mguu.
Zisi demo yangu. Tulikuwa hivi form, tukivi na the homies. Msaka kuja demo yake. Alafu akatoka. Hapa iko nuka mguu. Sasa ina nuka mguu na udem ndio new variant hapa ndani bana. Zako na homie fly, lakini homie hata ilikuwa ana deserve your shit. Undo msali nipeana. Ushikoro le msana peana kwa demi yako. Mbede wako jo boys wako na cheat.
Eh jo, baidhe jo. Eh, mi ache nini wa show.
Ule boys anta kule demi yako.
Kuna uma homies man. Ah, fuck them homies man. Nige inangoji yanga tu date demi alafi inanza. Eh, unajua uyo mse? Uyo mse nukule mademi kwa sita. Ah man, fuck them niggas.
Fuck, bede wende kumbusha mori wangu flani.
Ebu mtaje, tutum cancel. Ah, Yushu.
Meme nkantaje hindo.
Wes jua
mi
true
mi kwanza mtu tumeomba kamera ni push mtu tumeomba kamera ni push
bro
yana ana amenichomea kwa madem ka 7 man
unasema hivyo kamera yake kwa
ana cock blocking alafu bitch ndio anakaa msa hiyo siku na mimi bila andis anakukalia mpaka unaingia kama tumbo like that nigga amechoma but you are zadi
we uje cock block.
Ah, mbona niko block my homies?
Jiko block anyone.
Fuck that shit,
man. Unaweza kuwa unasema amzee kwa na boys wako mbona dem. Clearly anatakao dem. Like anahitaji dem kushinda vile wewe unahitaji dem.
Unajua cheki, hiyo si cock block by the cheki. Kuna ile yenye angalia cheki. Kuna ile yenye unacheki.
Si cock block.
Don't is chill.
So kuna bitch, there are bitch. Kuna
dayo bitch. Don't is ana dem, si ndio? Alafu mimi niende hapo niko like eh don't is aje ni show. Eh mimi nakonga nimemezea dem. Yeye amemezea chini ya maji, you know.
Mimi
nita slide hapo niko like eh tunapepetana next day unaona like hey I'm deep in her guts
I jay have
me miss jakosa
I jay have first of all
jeka kiniambia bro niko idha ya huyo minta
first of all
jeka kwa lish nitakuwa like
bro
home
so even
so hey respect the home
aje taka dem same alafu kwa mdishi before me hiyo tunaeka
sure kama ulimkula mbele yangu alikuwa na std
miskupata hiyo na jay happen. Yo tuza go through records it just happened.
But aje kula dem same buda.
Mbona tufanye?
Pale UN unajua sisi tulikuwa tu tunajifanya mafala, mademo anatukufia tunawalenga.
Sisi smash bro.
Eh bana.
Lakini siku ile demo likula akasema ulimtose.
Ai man, nani tena?
I shall lose them name.
A whole lot of rumors.
Four point fingers.
A whole lot of cup man.
So aje kula dem, acha nikuonyeshe. Ah si tu
dem wako iko ndani.
Ah obviously ende kutoa kipicha
kipanzia. Sito ya di pita. Sina kwa shatu jina. Uje ku load them. Uje ku load them.
Kaps jai. Wewe ni mkula.
Kanai.
I never hata simjui hiyo jina ndo naona leo.
One of you was lying na si wewe.
Mimi ndo naona jina leo.
Korio memkuwa.
Hey, never seen that name. I've never heard of that person before.
Bro, vlo medinai ude memkuwa. Amekula ude. Wewe jawe kula ude.
Sasa chill, mnadai mikubali kitu haijai happen.
Mbona umeipinga hivyo? Mbona unapinga? Sasa lapo mnapiga zilikuwa jokes.
Tulikuwa tu tunaenda mabashi hivi.
Ai. Ai. Ai.
Zisusikie. Nilikuwa hata hujasikia sentence mzimaona. Nilikuwa naenda mabashi na Dontes. Alafu mimi niko na ngatu
ile kwa mabashi.
Nikamgotea na nikachua.
Kuradi photographic evidence where you're together alone.
What? Together alone?
So together with them people I don't know. How now is the message to you? Mimi nakujua wewe na yeye na mliko pamoja.
I never heard of that.
Ume decide leo ni.
Nakumbuka kuna video yako planning leo na kitu kwa video. Wewe ile ilikuwa wapi? Ilikuwa picha.
Ulikuwa na propose ya demo.
Ilikuwa ki prank, tulikuwa tuna prank nini? Wanitongoje?
Ni prank jo alikataa, si ndio? Jo alikataa ni prank.
Kwa prank.
Wow. These niggas are tripping. By the checky, these niggas are under the influence. So anaongea vitu tu ziko kwa
picha. Influence girl.
Vitu ziko kwa visoko.
Influence girl, bro. Wako ni una prenat clarity.
Alafu, alasi tushamaliza hapo kwa single checky. Mi kitu ingine, neza nikasema, ni wase, mwache kuwatch anime, zenye ziko dubbed maze.
Mi niko na picha kona dema anime chini.
Na si hata mambo na anime, itirisie kimwache kuwatch anime yenye ko dubbed. Like, unaonaje mse anaongea kichainese ama kichapanese alafu, bana kizungu ni natoka.
Sa miss you kichainese.
Sa zura taku.
Sa niko me subtitle.
Konnichan! Nisan!
So wataka kuona... Le mani mwenye kisikia wa kiyo, mani mwake mge wa kiyo ni wa kimon, so nongenga kwa na mon
do. Ati wana mon?
Hey,
this nigga's talking about hentai, man. Bro,
hentai ni different.
Yeah, we are hentai. We are called,
but even in anime, bro.
We are called,
bro, chill.
Hentai titties, man.
Chill. Ata anime ukuwa na some, like softcore porn up and down.
Wanaongengele design ya,
Onichan, Linky San. Inasema hapo na kumuaga fulani.
Ah. Wait. We have lost him, man.
Lakini hentai ni porn
fulani. Through the heels. We lost him. We lost him.
Bro. Mimi niko na swali.
Mhm.
Unazishi na dem.
Mhm.
Like siko na shipeke yako for a minute.
Mhm.
Unaweza cohabit.
Kuishi na yeye.
Kuishi na dem. Unaweza.
Mhm.
Yeah. Mimi sasa ishi na dem, bro.
Tulia, naishi na ule
bro. Usikie.
Uni dem yangu ama ni dem to like the homies.
Kwa utaishi na what do you mean? Siku nakumdinya.
You damn, babe.
Ma, unaweza kaa dem kwa kesha the old na mdinyi.
Si.
Uko dem bado unafaa kuitwa sasa.
Wait, mbona umeuliza ati?
Unajua sasa ni suspecti ati nini eh?
Sasa unaishi na dem random.
Because bona kuna mwaka some shorty alikuwa anapenda kukaa mko wangu like kaka hadi akaitoka Friday. Hadi kitu kwa Wednesday man. Hiyo shit ilikuwa fiti.
Sio kwa na mfula
tu. Hizo nguo sijafua, nilikuwa tunaona tu zimefuliwa.
Bora so maji.
Anafanya nini? Ndio. Kuna that chicken mazi imekaa inapikwa. I don't know even. I don't know to cook chicken man.
Mr. Gardema pike. Sasa kubaldema pike hadi kwa. Hiyo ni kwa too comfortable bro. Anapika mbona?
Don't get too comfortable. Tun.
Iko hivi. Mimi ndio swali yangu. If you don't leave, how will I miss you? Like adema kwa pole dere utamisa jeba. Lazima utoke ba.
Form ni. Unaishi na beach kama hakuna bodies.
Hakuna kuishi.
Sasa una manganga tu. Alafu unaleta ngama demu mwingine kwa
nope.
Manga. Sasa inamuuma hadi ahame ndo.
Wow.
You've won.
I think bro.
Njama.
Nisha understand bona. Nime understand bona upendi sports. Link. Nime understand. Bona upendi sports. Unaweza kwa napenda sports. Highlights nita kumfukuza asubuhi.
Exactly.
Unashamuka pale 6 AM highlights. Debide mametoka bana. Wewe una entertain us chana bana.
Ah Buda, kuna shorty atakuwa like, oh, una watch highlights, mimi niko hapa.
24 hours imekutosha. Bro, kwa link hapa 9 PM. Na yeye mkosha
toka. Una watch ESPN alafu anajifanya hapo ako like, ah, kumbe unawatchingi ESPN pia mimi ndio nionekane cool.
Mimi nilikuwa Deva niambia. Cool.
Mazee hata shauri akitoka huko nyake minchi ambaye anataka kujulikana.
Sikia. Hai. Kama bro, mimi niko na dem because you are she's jui. Mata sijui Nyamira mata. Huko ni Kisii. Huko huko Kikuyu ni wapi bana?
Kiambu.
Zi Nyandarua fulani. Eh, ana insist anaweza ka the whole weekend. Mimi namwangalia. You don't have a home.
At the escapement.
But they manage the escapement.
Lakini hayuko flat. Hiyo ni prerequisite. Lazima.
Atika hayuko flat.
Udev, ame insist. Andoka the whole weekend. Mimi ko like, yo, wezi kapa more than 24 hours. Wewe Devans akoko more than 24 hours. Anafanya nini?
Hii tunamangana round 321 ikiwezekana alafu atoke.
Na sitangua ingia hadi ambao kidinyo.
Get the fuck up, bitch.
Bro,
na usike PS yangu ama gaming laptop na kupiga.
Deva amekam the whole night. Anasamia atakumdinya the whole night. Ana complain. Wako utaki piga story. Utaki kuwa na movie ni kunidinya. Siye. Sasa amekuja dinyo.
Lakini wanaume nyinyi wabaya. Yaani nyinyi mna treating tu women as as walking walking kids.
Haya, usikia.
Eh. What you say?
Is it 3 days?
Walking clips.
Ah.
Bro. Take. Ako kwako 24 hours.
Bro, is anakula nini?
Mtakuwa mnatoka.
Mnafanya nini?
Mna watch movie.
Siapike hiyo kuku jumis juu kupika kuku.
Ah, sasa hiyo ni personal problem. Hiyo ni kuwa handicap.
Wewe ni mjuna juu kupika kuku.
Bro.
Kataifanya kwa kitchen.
How can you be 23 and you can't cook?
For real.
Wewe ni mluye.
Bro, ngoja wezi pika. Wezi pika.
Mimi sipendi kupika. Because form zangu ni kuwa kula.
Umeche kingfinit.
That is akin to mad. Wewe unaweza dunga mtu kisu.
Wewe unapokuona uwakuko.
Sasa mimi niko na swali lingine. Like wangapi hapa anapenda PDA?
Inategemea msichana bana.
Inategemea.
Ah, sina wewe hapo.
Rafu ingia. Rafu kimwangie botia.
Unasema kuna watu wana walking.
Walking in.
In the midst of production. Oh god.
Ameba short shorts.
In slut weather for men. Short shorts and suit pants.
Short shorts.
Sina waona.
Pua that up mazindo uanze kulamenta hapa.
Tunaona hapa ndani mko tu short shorts and suit pants bana. In slut men.
No man, me I've been a virgin for a minute.
Eh, boda.
Chikini vile video ya teko.
We, Raf, atulia. Raf venya mengia sa tumuze ile swali.
Yeah.
Raf.
Yeah.
Mbono uko single ama mbono una date? Hebu tueleze.
Like it.
Mbono uko single na mbono una date? Yani tunataka kujua uko single ama una date. Na why?
Why though? Hizi kuna swali tatu. Kwa gender kuna male, female.
Na others.
Rather
don't say non-binary. Wale wa LMNOP.
By the way, mtu wa rather not say huyo ni mtu wa LGBT.
LMNOP Buddha. LMNOP community. Tuataje jina.
LMNOP.
LMNOP community.
Plus.
Sayo plus ni nini?
Inamaanisha premium.
Kuna
LGBTQ premium.
Ukisikia mwanaume anasema kitu rafu anasema, uwe mwanaume ni ho.
Oh.
Chill. Ngoja mtu tupatie hapa 3. Anatupatia 3 distinctions.
Hebu tutusa tueleze.
Mbona ako single?
Sasa.
Oh, oh, wewe uko tu na dema na kuambianga wewe njali yangu lakini wewe u experience that love.
I love the different topic. Mbona uko single mko na dema?
Telemundo.
The fact that you know Telemundo, bro, you're such a smart man.
Let me touch my ass. I invite Telemundo over some beach.
Oh, I will vunjwa roho.
And that's. I don't watch Telemundo.
Bro, lakini mimi naonanga simping ni fear.
Ati simping ni fear.
Like the term simping kubwa not of fear.
For real.
Mbona ita ma simping? Kwani wezi kati ya dem?
Bro, mimi nimeita nani simp?
Kati ya dem.
Silikuwa
nani hapa?
Amesema kukatia na kusimp.
Hakuna difference.
Alaki bedesi azicheki.
Si unafanya ndo dupewe.
Unajua cheki.
Ishu ni unataka kujengwa.
Kuna kukatia cheki ile ya msupa. Umenikunywa man. Si unipatie hiyo kuchi. Alafu kunilea. Mzenda kubaya hadi viatu jo. Unipatie hiyo kuchi. That's simping man.
Buda. Si hiyo ndio standard yake.
Unakuwa simpleton man.
Kila level kuna standard.
Ah, fuck that shit man. Mimi ona, mimi siwezi enda kulia dem.
Uzuri tuko tunaishi maju. Wadem wangekuendesha backing bag.
Lakini
mimi namba ya tu baga king bag alafu unafuta hizo.
Ah, you know a jingle hapa.
Baga king.
Unafuta hizo nini? Inakuwa barking.
Bago kwa bag inakuwa.
Ile kwa bag na king hiyo jina.
Ndio maana ukatia dem wadogo nishaona.
Woah.
Nisha. Ndio napenda young bitches. Ni uongo.
Small titties and small bums. Please need a jiri respect.
Hakuna.
Akipido files kia umse.
Nilishakwambia.
Pido file. Niga utafanya nishiko ya bure umse. Mimi I date petite chicks.
Bro. Mimi nilishakwambia. Baringo bila matako ni madharau.
We got 12.
Umse.
Mimi nisha kutelio.
Umsa na nita pedophile juu ati na dating madem nini mapetit.
Mbebu
ntisha. Ah, oh, zizi. That's it.
Leo medisai.
Ushe ini onakwa ni mza zizi yako.
But you are trying to...
Wete ya kiyo na ekia kila mse. Ekia kila mse alafu tu flash ndo tuonge upuzi kwa hii podcast.
Umekwa very personal.
Yo, linki. Si uli kwanga up my DM request for my sis
though. Nigga,
Captain America, Buddha. Una capio design,
Buddha.
Captain
nigga.
Nilikuwa nseme kitu lakini ingemviolate, huyu ni homie wangu. When is slime wangu? Siezi choma. Homies never do that, man.
Never
we
do
just
it.
Don't.
You don't do it.
Nika Jake size ya kinyamba, ili nseme ni meme. Mbele
ya ni kinyamba una nusa.
Si.
Si,
dema kiku hapa alafu ulize nene membunya, nita take the fall.
Bona, si ni mimi.
Si, saa hundwe. Demi yako wakua bambike na wewe.
Kwa za demi yangu, si ni mimi.
Demi yako ni wewe.
Uze nye mambela demi yako.
Saminda joje kama kuna relationship kaa hiyo. Ni vetu Rafa mesemona.
Jibu suwali, bro.
Rafa mesema tu moja.
Apana, weirdo zaaje. Chill. Aya, tuanze hivi.
Suskie, suskie. Rafa mesema, cheki. Ona, Rafa mesema. Ona hiki kibaba, cheki. Rafa mesema, yo love yenye tunaona kwa Telemundo. Sio yo love tunaona kwa street.
So chill.
So unaweza kuona watu kwa Telemundo wanambunya hapo, wananyambiana kwa room. Wewe unyambe unadampio.
Suskie. Sasa dem yake kikaa muende kwa choo.
Asi nienda choo.
What's a shitting shit? So unatumia choo.
Nimeenda kwao amo.
Ah.
Lakini wewe ndio ukienda kwake je hata unaweza shondeka hivi kanuke ushtuke.
Sasa uende choo.
Eri ni hold joe hadi next day.
Usi dem yako. That is putting up with shit bana. Why are you putting up with shit?
Bana.
Bona fikiria aje.
Mbona kuhara bro?
Hebu jamaa nafikiri mimi nako soba.
Sisi
basi
swali ina make sense. Haya.
Tutoe kwenda kwake. Susikie haya. Susikie. Tutoe kwenda kwake, tutoe. Dema amekuja kwako. Utumicho.
Siatumia.
Na si ni kwako. Sasa uwezi enda cho.
Mimi kuna swali. As much as ni kwako, bado unaweza ukahara hapa.
Bora si ni kwako bana.
So na pull up and eat out.
Bana. Usi demia. Utu demu nitakudishi unaogopa kuwa embara. Demi yako suna kwa yourself.
Mazi unezo kahara alafu waka kunyimu.
Wada demi wako ahari.
Packedly.
Bro, ude msa unafota IG sana struggle kwa choka stupid.
Wee, Jackie.
usisemi hivyo ukachoma
mimi. Ah, inachoma nini?
Bina virgin for a minute.
See any human being. Hii ni human process.
Sasa bana, by the way, mliacha Rafa kaenda hivyo. Rafa kutujibu.
Si alishalenga, alishatuambia hapa LGBTQ+. Alishaanza
kuleta stories za Telemundo hapa. Ati stop hapa paradise. Ati ile black fall.
Ati black fall.
Ah,
nani mimi na
shi. Ati shiwulf kidogo kidogo anaanza shiwulf.
Alafu mimi niko na swali, kati ya kuwatch dubbed anime na kuwatch anime yenye inaongea Kijapanese, una prefer gani? Eh, ndio hiyo man. Wewe unasikia wasi wanasema ati
unataka matching chomp.
Hawa sasa nataka kusikia kizungu.
Kizungu, si ndio?
Tunajua hizo vitu. Atoke na subtitles. Kuna mtu anarukanga.
Eh, mdomo na songa faster than
the dub. Dub
uko anga as. Kuna nini wana
Wasikia Oni-chan!
Sam.
Oni-chan!
Hiyo ni Sam.
Ah, Oni-chan ni big brother bro.
See, sasa mimi nachukua number of words na kitu inakuwa articulate.
Ati Sam
chomea. Sam chomea. Basi unajua word gani ngine foreign?
Ware ware.
Hizo ni nini?
Puta.
Ni hao.
Eh, umewatch kitu for long. Ni watch my hentai hapa
na. Zizi hentai.
Zizi hentai.
Zizi hentai. Zizi ni anime. Hentai ni zenye wanapepetana.
Okay, very rapey porn, but hentai si like regular porn.
Oh, of course you talk about this porn.
Ni ma fetish.
Wada umjinga, umeanzaje kusema hentai.
Sini ukweli though. Hentai si ni very rapey porn. Like either ni msandi shisi stack.
Unanyonga na cartoon though.
Nisha muaga.
Unawachendi unanyonga na cartoon bro.
Maintain.
Mbele uko chini as fuck.
Maintain.
Uko down bad.
Ako mta mesama unanyonga na cartoon.
Si hentai uko anga. Hentai uko anga nini? Hentai uko anini? Hentai si ni cartoon.
Ni
cartoon ni za US.
Ni animation. Sini animation si cartoon.
So anime ni za Japanese.
So eh, by the kitu kama itoki Japan, hiyo si anime.
Naona ni kenyamaza tu.
Fact check your shit, nigga. Google that shit. Fact check that shit.
Bro, na i-bullshit. Ini kanime muaga, bro.
Eh, pipi went wee-wee.
Amala. Ha, bro.
Ah, damn, son.
Eh, Rafi unajimwagia hapa. Eh, man, checki. Alafu mi checki, wasi. Kuna hii topic ingine na daituongelele, man. Never let a brother starve, mazi. Whether ni food ama kuchi, mazi. Ukiona homie wako bana ako die spell.
Kwa utakumjenga.
Tupa side chiki.
Utakumjengana.
Tupa side chiki wako. Zi, I miss the way check, way check. That's a fast. Usiache bro yako anakufanja. Tupa hapo side chiki wako bana.
Badata laliisha.
Nani?
Wewe niambie ni nani hapa kwa hii kwa watu wameka kwa hii table, hii round table ya kina Lancelot. Ni nani anaweza pewa aguae?
Mimi.
Huyu mnyaninua mkono ni Ponster.
Mandingo.
Rico Mandingo.
Lexington Steel. Yeye ni verified member.
Eh jo, lucky man Jake.
Hiyo
the premium plan.
Bada.
Yeni kwa too thirsty.
Jamani kwa kitu
da. Yani kwa too thirsty.
Lakini check mimi niko for real man, usiache homie ya daddy na.
The moment you start paying for your porn, buda. That is being too thirsty. Bana
anakuacha unakufanja, alafu dem ana bambu hapo analipiwa nini? Jake,
watu ulipia premium porn. Na nini uko je? Miss Jake.
Ebu.
Bro, sinika only fans.
Miss Jake uko sahi butu eleze.
Uko only fans ya nani?
Yeah, niko na yangu. Kuna ya podcast. Kuna OnlyFans ya podcast. Ujambia what?
Kuna OnlyFans ya podcast.
Podcast diko OnlyFans.
Alisema hivyo kwa episode 4 lakini kadhani ana joke.
Na simi kweli.
Akona OnlyFans.
Si mimi.
Wakianga watu na tongo.
Zii, hiyo ni wewe. First of all, hiyo ni wewe.
Saaje mimi sina account huko
mimi. Bado kwa 12k followers IG.
Fact check your shit.
Unafai na 12k followers IG.
Mimi ni celeb.
Auna post kwa zero post.
Mimi celeb out here in this street.
Ona jo niki ma live hapa usiku bro. Tell us.
Post mimi najua ni asti.
Unakuwa na OnlyFans.
Eh, uko na OnlyFans chini ya wadi.
Kama nakiuza inakuwa mimi na umsendi amesema.
Ah, uko na 12k followers.
Unatoa wapi? Unafanya nini?
Weka 12 si uko na over 20k.
Zero post, 12k followers.
24k followers. Kwa nini unataka kuniambia hivyo?
Weka, au huyu ni mkisi?
Mimi
mkisi ana post this. Kisi yako na uchawi. Wewe mliwe uno uchawi.
Unafanya nini?
Unajua Luya anakuanga wameivi yako nini jo? Hao ni the decokers.
Kwanza vile unakaa mtu popular prison.
Eka kuna post.
You look very popular in prison, bro.
Sam megeuza hika kwa session ya kunilose. Mimi nimekuwa nawaambia usiache bro yako akufenja, sawa? Ndio,
sasa usikie.
Kuchi kuchi jitafutie.
Lakini unajua.
Sima zebe angalia hapa tunachochana hapa kuchi kuchi, lakini utapata DM fulani yako kwa DM yako. Anakuambia bro, ni save punch unampea. Alafu mimi bro, ni wai ruabe unanichocha.
Unanichocha
bro. Nilishakwambia.
Hebu songesha hiyo mic hapo. Brian ana point at it.
Adi kunadi? Nani binary toilets, everything.
So unaingia tu uchi unapata
deal. Hizo zina za nini
hizo? Sasa si msakala zote.
Tu unaingia unaweza ukapigwa back shot man. Utapata
si kuna male female.
Nani binary maana kugeuka hivi na strap.
Zi bro.
Eh? Ako strap.
Ako kwa strap.
Babao.
Bro, mna pena pa tendency za mademu wenu. Demo go get the strap. Bro, nikaende kwa dem uone ring light inabidi uhepe bro.
Wewe ni doti.
Sako na only fans. Anafanya ring light.
Wewe.
Anaweza kukuona simu.
Hai.
Ane.
At Instagram feed.
Anaweza kukuona ma TikTok. Ah wewe ni sieni. Anaweza kama na kapla. Kuna ma LGBTQ+ alafu anataka kunijoinisha. Ni cult. Ndio mbaya. Unatakaje kuniingiza cult yenu ya LGBTQ+?
Wewe Johnny LGBT si LGB.
Uko so insecure ba.
Umesema LGBT man.
Hey, that ain't me.
That's you dog. At LGBTQ.
That's you.
Bro, but tunaget.
Ushishiko kiona ngenya. Ushishiko kiona ngenya.
Nikiona ama nikiona.
Ama tuanze hivi. When was your first time watching porn?
Si uanze kuulizia pale ndio ifikie huko.
Wewe ndio kanda yangu.
Tuanze
tu na huyo. Wewe ulishikwa lini ukiona nguati? And by who?
Last week.
Ushishiko kiona ngenya. Tende kwa
unapapo
ingia demo yako. Wow. God just the next person.
What just happened?
God just the next person.
Wacha ujinga.
Si nyamazo. Ushashika ukiona porn.
Yeah. Na nani? Na nani?
Demo yako.
Alafu mkenyandwa na to that porn.
Just get the next fast fuck.
Okay.
Ehe, buto ambie.
Okay, ilikuwa like nilikuwa kwa room so.
Ulikuwa na do nini?
Sana nyonga. Kwani mbona mtu anaingia? Mbona is the stupid question? Usijagaje ni sawa.
Ni kama kuuliza masai mbona uko na ng'ombe na
ana hadi. Ana ruka nini? Sasa kwa hiyo mbona yaruke?
Yeah,
well, ipato hadi akinyonga.
Wait, chill dog. Eh?
Nilo mbembe de
makuti. Alafu una bust one out. Do last long, asindio? Una make sure ya kwanza umetoka.
Hiyo si kuona. Hiyo haitu kunyonga. Hiyo cheki. Hiyo inaona. Sikia, hiyo si take 12 alifanya sio kunyonga. Iliitwa kwa kupregame. Kama ulikill the monkey kabla upepetane. Ah, that's fuck them short.
Turning your 1 minute into 5 minutes.
Hey, turning your 10 seconds into 1 minute.
Unafanya nini huko Kenya?
Hey, cheki.
Hapa kwa MIT. Unajua after that
and happen.
Alafu kwa MIT ama
cheki unajua after
kama yeye.
Wow.
I'm joking but
tulia wewe si ni 12.
Sweni kadaje.
Sweni 12.
Alipiga platinum
one for the best.
Ah! One for the homies.
One for the
aya. Rap tuambie.
Ushishiko ukiona porn.
It
goes with the
time.
Elko incognito.
What? Lakini cheki, atuko kwa incognito, tuko kwa ulikuwa incognito lakini ukabomboka.
Bado nilishikwa, ni mtu alikuwa.
Like yeah. Msia anakupata ukiwa chukua kwa like.
Yeah kupata, ilishamwa.
But now Disney. But
tushapata kura mtu.
Eh man, ya rafi imeweza like.
Yake tu cancel. Ebu ebu shika.
I mean, me the first porn Leona. Ilikuwa some computer my dad bought.
Uncle,
your dad
like smash his first teeth. Budako akismash crash wache.
Ilikuwa some hadi zio la pipa by I think that computer was some second as shit.
Like ulipata hapo.
So like me na
ni budaki akistroke crash wache wa kwanza.
Chill. Yeah.
Unasemaje haga ya mzae bwana?
Ah, mimi ndaniga. Ndaniga ge.
Chill.
Nakwanga na
video. Ngoja, ulipata porn kwa lap ya mzae.
Hebu tuliamaliza kwanza.
Acha kwanza nige video yako.
Ona ya
young nude.
Lit.
So like, mimi nilikuwa nafunga them.
Express that time nilikonga class 3 au what. But let's do the toys. Unaweza play DSL.
Ni gari toka tu kuzinyonya na akaanza kuziona HD.
So like mimi na pula
hivi. Au millennials.
Nangalia hivi comp. So that like nilikonga.
Well Gen Z Buddha.
Meta sijui sai.
Yo.
Gen Z ni watu wako 25 and above sai. Wako 20s juu. Wako umse yako 19.
Tuko 21.
Tuambie. After uliona chicks za budako,
ilikuwa
mama. Bro,
jole. Suskie. Bado sijaongea.
Una pick up.
Na. Niku pick up.
Nyamamnyama.
Check. Yo cup. Come quarter.
Oh, you make a chat.
Rudi mtu mwerea, smart individual.
Unaona
kile unaona chaja.
Wewe limpe. Sasa mimi ni fala.
Sasa charge battery buda.
Ah, for real? Charge imetoka wapi?
His man.
Tuko naye.
I had it.
Ah, nice.
Sasa ali nika ukenda kwa demo umeva. Si upanda mata tuna CD.
Me by the way, let me be honest. Let me kwa YouTube yangu. Haina shida bro. Cheki. Angalia. Mimi acha nini kuwe honest. Miss J kula demu na CD. I'm telling you, kama kuna demu kunja kuna ukedi.
Acha nipe. Ujajibu swali. When is the first time watching porn?
Oh, ah, sawa.
Madabada zidamalizi ya.
Oh, ah.
Umalizi.
So mina pitia hivi. Mina pitia ilikuanga zile Windows za kitambo. Ilikuanga Windows 95. Ilikuanga Windows XP. Ama professional.
Ndi likuanga porn.
So mina pitia hivi browser. Let me check the internet leo. Na
kivi napata
them
asses.
Napata hapo mwende wako. Yeah.
Bro, nika unakumbuka game ya draft
kwa mkombo. Alafu mbocheza na cup. Ah, ananiambia.
Game ilikuwa na ukiwin round demo natoa nguo.
Kale kile kilikuwa hapo kabisa.
Eh. Sasa mimi nilikuwa kadamba. Sasa mimi nilipata msa yake kwa sababu. Uko na dumse ukiona kwa lapi? Ako era. Sasa different mchukue kwa lapi. Mimi nikazunga Max Payne, kwa kuna game Max Payne. Niko batio draft ya nginyo mbaya. Iko hidden kwa folders uko na family affairs.
Eh.
Uko ndio imefichwa.
Ushasikia venye huyu alipatanga mzazi wake kiwa
chini. Sasa wewe ulipata wali
nikaje. Oh, cheki.
Alipata
stingo singi.
Mimi ni last year. Zizi last year. Alikuwa 2019 hapo. Unjo nilikuwa naishi kwangu.
That is so recent.
Sasa kul eh man nimeshika tu juzi I'm a good man.
No.
Mistake
kwa. Chill nigga. Suski eh. Ubaki kichwa kubwa alafu imejaa tu vumbi hapo. Ah no dog. Ona suski ona. Sasa nilikuwa kuna hii movie niliambiwa na dem ati download unaona.
Za kuwa movie.
Suskie niliambiwa download hii movie unaona. Eh.
Ilikuwa ni 50 Shades.
Sasa unajua nikajiambia sikumbuki lakini eh hiyo movie jo watu wananyandoa natoka minute ya kwanza. Unasikia oh niko na ni, ati niko na hii chain alafu sijalipa nyumba. Yeah. Si uchukue. Yeah, alafu utaniongeza do alafu unipepete. Wow. So like hey, man. Man.
Kwani poko. Wodi mimi unaongeza do mpepete.
Sasa jo nikaanza kuiwatch alafu ushodi
alikuwa shit.
Niko tu hapo.
Ona. Nilikuona wewe, yani mnaniambia niseme alafu mnisikii.
Si uongee kwani una mdomo. Oh bro.
Mimi nasikiza
your damas. So ndio ulishikwa leo.
Sifa gone exist.
Ulishikwa last year wapi? Tupiga now of this.
2019 man.
Last year 2019.
Si last year. Nimesema 2019.
Bro. Sasa ukishilifanya nifikirie hii mambo ya kushikwa. Una president South Africa.
Ati president za South Africa.
President Cyril Ramaphosa.
Yeah.
Alikuwa anafanya press conference alipoteza iPad. Somsa alipoteza like alibiwa iPad. Wewe imagine president ameibiwa iPad.
How?
Somsa we spend the first 20 minutes like where's my iPad? Who has seen my iPad? Wasa liko shadio vi. Umsa alikuwa na nginyo kwa hiyo iPad bro. Mbona itafute hivyo?
Sasa unasema
liko ngana.
Unasema ni organize.
Fuck some 13 years old.
Alikuwa na Amer
Wewe ni pedophile. So, wewe ni file bana. Pedophile. Wewe. Poleni kwa kusikia words zenye zinaspelliwa vibaya ni pedophile. Si pedophile. Files of pedos.
So you want to say it's normal like it's normal.
Wase coach.
Say akona ngoti kwa
phone. The moment umefungua Twitter unaona.
Me actually check. Acha nini kwa honest.
The moment umeenda IG
unaona. Acha mimi ni kwa honest. Mi jo kawe ni homie alafu search history yako ujaitafuta kitu kama Mia Khalifa, John Sims. Maze some type of porn. We man we si we ni alien.
Alien.
We ni alien.
Sina jamii mimi ni
afro. Hebu cheki cheki.
Oh my god. Space cadets na kwa benga mimi na kwa afro.
When space ka bitch.
Mimi na kwa space. Mimi na kwa from.
Hebu tuko tu honest. Nani hapa ajui? Nani hapa ajui Mia Khalifa? Inua mkono.
Unaona?
Yeye mtoto wa DJ.
Wow. What? What did you
say? Wow. This need to know too much.
Really vibe working. Oh, do you love you? We are perfect.
So nataka utazimeke. Mnaimba nini? Hadi
iko Wikipedia.
Mnadhani mnaweza imba. So shameless.
El Google. Hiyo video umse nitafuta ilipotea.
Hiyo video imepiga high.
Ilikula nini? Ema yeko ma archives.
Uda tu hiyo. Unaweza fit. Ngine tulimwaga baada
tumejipiga lightweight anatutishia
ama yangu ni
lightweight bro. Lightweight venye wao wanatishia mama bazenga
hebu sina kio shit hapo
wewe cheki majama alafu cheki mimi niko na issue fulani unacheki
unaweza kosa issue
tusikie
juzi kuna issue
smegu
umbo cheki juzi kwa dm sikia juzi kwa dm iko some shori ameniuliza
shori
ati yo bro uko single. Nikamuuliza mbona? Akakuwa like, ah, si unishio tu uko single.
Ile mimi ya. Ile ya gas.
Eh jo,
ati uko single. Na una reply.
Mbona?
Eh jo, acha kio mimi.
Mbona unauliza mbona niko single? Unaona? Like, alafu nikakuwa like, eh. Kwanza ni demadi umse anajua. Ni demu homie anajua jo.
Sasa kwenda kwa rafiki yako.
Benga alikuwa sijua na dai kukua
some stick.
The close encounter of the 12th kind ama the 3rd kind.
What are you talking about?
Wewe Raf.
What are you talking about?
Bana Raf amjui bro.
Raf anamjua. As in nitamshow ni Raf si Eka. Eh lakini Eka anajua wanawake wengi Kenya.
Ako na director
ya page. 4K ngwari.
Mimi utakatukuzia.
Bana.
Ah cheki hata ani zangu zimeshika. Ona nilikuwa nataka kusema, man kama wewe ni chile, usini ask kama niko single kama unataka nikumange, right? Like yo linki uko single. Eh hey, okay na kama kesho tupepetane. Unaona hata kama tumejua na tu leo.
Like kwa friends.
Fuck friends bana. You can be friends with your father.
But let me go raise swali.
Aka question. Mhm. You have a minchi?
Kuna chicks huko nyuma by the way tunafuga.
Oh my god.
Tunafuga nga chicks. Tunakulanga chick mash.
Ujinge chakwa tu paramount hapa ndani. Yaani mkipa freedom ya kuongea this is what you
fuck
do.
Fuck you try to do eka.
Ukipa oh shit, there was a problem.
Unfortunately, Eka is too down.
I got the
fuck 12.
Bro, isn't the shida mkipati watu kuongea freely?
I mean shida.
This is how stupid you become. You're very stupid, man.
That is stupid, me.
See, wewe.
Sadi medu.
Kuzo minasema.
Wecheki.
Chick mark ni nini.
Brayo, si tukona chicks huku, like kukundogo. Uju kukundogo nini, tuna rare chicks.
Oh my god.
Uni kijana watao, uni samaki tu.
Hebu njangeo boti kabla chiko mzingi.
Boti ndo ile pale.
Kwani mini Mr. Fantastic, naza stretched hapo. Etiket kidogo tu.
Huwezi kuona hizi stretch ndo afiki hapo, but ile kwa kuchia dem. Jamangi stretch yote out.
Kwanza nikuulize.
Lakini majama, by the way, nyima jama, majama wote wako kwa hii podcast man, ni maponster man. Young niggas mnapenda kuchi.
Si mimi boda.
Me,
you remind me of
me, the only person me najua ni virgin new space cadet up. Nigga,
wewe unajua
nigga ni monkey killing association.
Monkey killing
been killing
me na kwanga na them heads though.
So you've been killing the monkey for a minute.
Your link,
yeah,
the last time ulilia
kulia,
yeah, the last time you cried. Ikuwe movie, ikuwe tu. Tuwache tu movie. Tuwache na kulia in general. Movie gani ya mwishu ilifanya ulia?
Eh, anime jo.
Unalia jani.
For me ni...
Anime jo zuku wangana hizo moment zengi
zi. For me ni manifest. Manze ule dema.
Unalia nini?
Toka hapa. Ati manifest.
Nairobi akipigwe headshot. Alipigwe headshot.
What?
Hapo dhalipia na head.
Anu yanu nalilia demu. Asha
di. Demu juu.
Oja wadi.
So
yani yani space cabbage mjinga ati unalilia demo.
What is the last time you cried?
The last time I cried
storm over.
Unatulia anzia ni huko. When last time ulilia ni lini? Tulia. Amesema tu last time
ulilia.
Whether ni movie, whether ni kupepetana ukaumia dick.
Oh, literally.
Me the last time ulilia.
Eh.
Ilikuwa ndoto.
so ni kwa dream sip. Just a dream.
Unasema kulia unajua ni after kushoto.
Oh my god. Wow.
Ayo ya we.
Kwenda kwa ufala bro. Kwenda ufala.
What is that bro? Ah, kuna don't dab him up bro. Ai hapana. Atoza ni kare jinga hivyo. Ai.
Ekawe force lines.
Hapana.
Eka ni mse. Eh bana, hawa sio jaelewa. Kushoto kulia.
Mimi nimeelewa bashio hiyo bani
da. You're stupid. Hebu watu wabisikia.
Huyu ni punda. Cause ni punda milia.
Ai ai ai. Shit bro.
Fuck.
Ano me octopus. Hizi ni lazo octopus.
Mama
nani. Yo. Yaani unajitoa.
Yaani bro,
fuck.
Una play hivi. Na vile nimekute game we make it on the hood.
Eh, mnabaki kwa hood bro.
Mnabaki, hawa tunaenda jela.
Mnacheck, inabidi mna invest kwa hood.
Tunaenda kwa hood.
Tunaenda
kwa
hood.
Aya, we 12 wajibu, jo, 12 wajibu.
Hebu 12 wajibu, the last time you cried.
Manze mi, for me.
Uja ilia. Endele kusudanganya. Endele kusudanganya. 22 F, you're the milestone, everything.
Yani ukajita tu eka 12 yani fuck
12.
Oh my god, niggas is dead. There's a long one now, bana.
That's 12.
How did you know that?
One of you shall make it.
And with that, you pull 6 hours.
Shit.
Fuck, so 60 minutes.
Exactly, so 12 for run. To shade here.
Me in the year.
Uh-huh.
Nalia.
Kwanza nilikuwa kwa bike.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'
ya gari sio ni ya kwa kutu. Usikie mjinga.
Okay, mimi nimehang na sijarudi hapo. Ati pedophile. Aliona watoto akalia honi. Tumeconvert hadi akakuwa honi by boss.
Stupid.
Acha niambie.
So tuambie.
Mimi naambia yo is dumb. 1 2 3
Nigga talk about you.
Mimi from space who me we speak.
3 2
Ndio wale watu mnaongea hivi. Ugo go gaga. Umetoka space.
Napaking give them green beaches.
Gugu gaga.
Kina Gomora.
Kwa ni believe in aliens.
Gomora, shake ta Gomora. Kona deres.
Eh, three titties.
So mbona ulilia?
What is the last time you cried?
Why did you cry? Wee muda unawezo mbona ulilia? Mbona ulilia?
Ishako confirmed ulilia.
Mbona ulilia? Light skin, alijigonga.
Mimi
kwa ngazi. Alijana kwa kia subuhi.
Asi squeeze, unawezo ulilia lini na ulilia kwa tu.
Kila nyote mlilia mkizani.
Yo.
Kumse ni bicha sneaker. You know why?
Yeah.
You kumse after mzaliwa.
Yeah.
Alispankio naende kulia lilia.
Atweni.
Ukizaliwa. Hapo ndo tufikiria kufunga show. Unaonesha kwa jinga.
Hey, this nigga gay. Unasikia vile anaanza kuspank tu.
Why did you cry?
By
the mbona ulilia? Hebu tuambie.
Atasema chacha. Wena, I don't remember cry.
Ulimisha kwa mzito.
Sawa, kithembe. Mbili tatu ulimisha kwa mzito.
Isolation.
You Clyde.
Mbano ilia.
O mimi. Mi kuna time tu moja, iyo wadi shai apply kwa maisha yangu. Na ni time nilikuwa na liyaka.
Yani
nimesema mjamani kind
feel. Nimesema hiyo joke 2 minutes ago. Ameona mjaskia. Akawa na arudie, si ndio?
Amara arudie.
Lakini je, kinisha iko na demo liko anaitwa na Liaka. Sasa nisiseme hiyo joke.
Stealing my joke since 97, but
sawa. Amara kongatuda.
Sawa. I thought it was social climbing kumbe uko hapa kuna better jokes.
Sawa, bye bye. News here.
So bad.
Minister society.
Bro, katwa pigiwa disimi katika tier pod bana.
Asendele. Open it.
Yo bro.
Open it. Ameka kwa playlist yake open it.
Nani huyo?
You see.
Na mimi faxing ina ngoma zako
ni. Link.
Yeah.
Mmoja nimeuliza swali.
Ah, tulia
all the time.
Wasi, check. Ona.
Mimi nakwanga tu.
Hizi niggas ziko high as fuck.
Nakwambia mimi swangili.
Sina maana sinia dojo kija.
Nakwanga out of space.
Production inaharibika. Hata tele ina a lot of chefs.
Nakwanga promoter space.
Kuna head chef, sous chef imeisha.
Have your number, bro.
Everyone else new waiter.
Others ni sushi.
Bro, ni head chef, so chef, hachi ya.
Hawa ingine ni swish.
Anyway, mi uli ya all that. Like, mi movie, bro. Juzi niko na wachari meflani juya. 13-year-olds playing basketball.
Tulia.
Na chazina
toka. Sazini ni vinyo ulianza hivyo, nilisema ni mwaili ya kiyo anime. Ukaanza kusema, oh, I'm a bitch.
Zi.
Selazima
ni fiche insecurity zangu bani.
Damn boy.
Selazima ni pene parting shot. Wata ni pene parting shot bani.
O, tunafunga show?
Lazima tufunga show bana. Lakini wazwa, nimegundo kila episode.
Yeah.
Sisi sababu tunafunga show so abruptly bana.
Man, by the way.
Audience sema tunafukuza. I take this kids anymore.
Mi alafu cheki. Mi acha nini wape biography yangu. Naitwa Eugene.
Tutaki.
AKA Linky on Waves, AKA Waves like Sama. Alafu napenda pombe. Alafu nimekula mademo wenu wengi sana huko. Poleni sana
bro. Fingers zako si mademo wase. Umejikula.
Hey man, cheki. Don't as many troll hapa na anavaa kiatu number size 13 bana.
Na sisi tunajua what they said put big shoes bana.
Yeah?
Tuko na big brains.
Mko na big feet bana. Hiyo ndio kitu
nilikuwa. Tuko na big brains.
Hakuna big feet bana. Hii ni mguu ikenge kuinanuka ungeunyukisha nyumba
mzima. Kwa sababu mimi would you say that?
it's love, no hate.
Sina la tuto hivya tuka socks in a table. Let's say that. Anyway.
Una maswali zingine hapo tuzijibu.
Tunafunga episode, but let's shongea sana. Swali nzo next time.
Tumongea sana.
Tumongea more than an hour.
Wacha.
Shaka dakika 70.
Hey man, nawapenda sana mazee. If you are listening to us on this fateful day, we love you.
Is that part of drinking where you
we love
everyone.
You we love you so much. Ebu ebu chungoja ngoja watu wapi ana parting shot ianze na Toby pale. Toby. Toby pia ana parting shot.
Parting shot ni moja.
Huyu ndio chef, huyu ni chef. Hizi kwa
parting shot ni moja. Nikipeana show imefungwa.
Si acha ape mama demo yake ni ma big ups.
Kwa nini leta fakara here bana?
Me fakara
here. Fuck you.
Waambia ma demo yako goodbye bana.
Fakara here that bullshit.
Yo.
Ama mimi nifunge show.
Hata si debate.
Sawa. Sawa.
Wacha mimi naediti kitu. Mimi ndo decide time show inafungwa. Maybe atilikuwa ishafungwa. Na unaongea tu.
Oh. Sawa. Wait up. Zebu hebu ambia demu yako good night.
Yeah. Such is life.
Demyang balun demyake so.
Mono na sense of F. Mono na sense of fuck the F.
Yo.
Demyanani ndio yanani means I'm so confused.
Mna ni hold up for ages good.
Yani liki ana blue.
Ebu mpige ile paraka.
Mungu anaanga kwake so.
Kwake ni nani?
Ana blue liki ana una blue. Una blue. This niggas.
Yo.
Dem.
Ajasema linki anaweza kakuwa anasema demu yako.
Waves, man, why you do that, though?
Waves za maji, see waves mimi.
Wewe.
Where dog, man? Ah, zia na chocha, mia.
Man.
Yo.
Man, you are...
At first, you know, nigga, likuambia, asha edition of the mwetu wote, so...
Awe, nilikuwa na joke by the I'm a virgin. Sisi watu hatuna any ndio watu napenda kuringa hivyo.
Hakuwa mbira kusikiza for another 10 minutes.
Yo.
By not
we just check you sema bye hapo.
No more. Yeah, it's a boy. Echo 12, fuck 12, by the way.
So what you could do?
Man, you are bitch.
When I did that, the 12. To explain me, sir. You come as a motor to explain why you got yourself 12.
I did that to the man and me, the child.
So
I did it.
Yeah,
to
shoot.
Oh, fuck 12.
Yeah, so the show.
Thanks, man. You don't have
to check
your
pants
before
London. Rap. Say no, Koele. Tuna enjoy your
broke life. Living broke.
So, bro.
Sisi kubali nilimoga table.
Man, alafu ni man.
Waza last time nimetoka hapa. Nimepoteza dido.
Mtu
anapiga juice pale fit napiga hapa.
Thanks.
Ooh. I link you.
Toka. Check. Mimi naitwa Link on Waves. Ama Waves like summer. I'm a virgin. Yeah, on all socials, mazine yeah. Ito waves like summer, like Instagram mazine mni follow. I have like 200 followers. Alafu peace, man.
Peace.
Welcome
out
to the dojo. You oh, ugly ass bitches. Alafu wanaume bana mpunguze kunyonga.
Lazima black Aristotle la pane patent shot.
Ndio hiyo nyamazeni the king
apende. Eh mente.
Papa Fadela, ndio papa Fadela.
Pongi master.
Papa Fadela umekuja.
Hivyo ndio sio wakati manana tuna do tunaita.
Pongi master.
Walter King is not money for them.
Pongi master. Eight.
Anyway, yeah. As usual.
Mhm.
All our regular listeners tunaambia thank you. Mm-hmm. Ni listeners tunaambia welcome. Of course, parting shot, you know you're broke if you don't have to check your pockets before doing laundry. So until next time, have a nice day.